This is the story of my friend Angelina. Here I'm talking about the lost dreams of African youth who need the support to make this continent great.
Angelina. Angelina. Come sumutima. Scende no zima. Twikanye mu kibura mwaka n'amashuri abanza akabumwana w'umuhanga udasamara yahoraga mbwira ambarire inzozi amagana iyi nzira y'ubuzima ntitumenye iyigana mwarimu umwe watwigishaga ati banamwumve ikiro cy'amahirwe kiruta bitanu by'ubuhanga Muri kigiye kubona gishyigikira biragoye ngaho nijye mugerageze nanjye narutaga kuzaba meya Angelina yewewe Angelina
mwana wa mama we
Angelina
komeza umutima
komeza umutima
shende n'ubuze
shende Zima. Angelina,
and now a mama comera.
Angelina,
and where come is umutima?
Come, umutima.
When there's only one way,
shade, no zima.
Angelina yagiraga impano gucunga ruhago ntawamuhigaga yumvaga azayikomereramo ikamukiriza n'umuryango nako atagira ngo azaba nka Ronaldo cyangwa Messi atureho umutwaro wari ku muryango w'ubutindi nyuma y'imyaka cumi n'umunani mpuriye nawe ku gasoko ikoreye imizigo ya rubanda ubuzima bwabaye ngome hamwe n'abandi bana benshi bari bitezweho kuzadukiza zamano zabo zarazimye babari ubukeye ndababaye aye wewe Angelina
Angelina
mwana wa mama Angelina
Angelina
komeza umutima
komeza umutima
Shende
n'ubuzima
Ewe Angelina
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 Ewe komeza umutima
Komeza umutima
Wende joni wowe
Shende n'ubuzima
Aba bana nako batagize mama Bakomanze hose mu misozi yose ngo itarano zabo zamureka bagasubizwa inyuma batanabahigaga bagahita ikimenyane ikene wabo mayi wacu n'amateka byateye agahinda ndirimba kano karirimbo nimwite ku mudiho cyangwa ururirimbo mumva y'amagambo uri rubyiruko burya rukwiriye amaboko Tuve mu magambo tuzamura abato bacu Uyu musanzu ndawutanze mucyo dufatanye Udakunda abato ntazababeshya amajyambere Kandi ntugasuzugure ubusanzu habe burya ntiyabishatse Wenda ni Angelina yabona amahirwe yakaba yaguhatse Komera Angelina mama we
Angelina
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 mwana wa mama komera
kome z'umutima
komera
shende n'ubuzima
umba Angelina
Angelina
Angelina komera turi kumwe
Angelina
ndakuzirikana
kome z'umutima Shende n'ubuzima Angelina
Wenda ari kuza tsindira ibitego mu mavubi
Angelina.
When I had a coat of all his own, but a people's hands.
Angelina.
When I had a quidges of your music, I could wear a racing.
Angelina.
When I had a coat of all his own, and made you would see.
Angelina.
When he is in my Akawaegia, Philippines.
Angelina.
When I had a coat to get his man, not to get his one.
Angelina.
Akwiyama hirwa, akwiyama hirwa, tumuha maboko.
Angelina.